I'd invite you to look with me in your Bible to Acts chapter 10 once again as we work our way through this book that the Lord has blessed already in showing us the depths of the person and work of the Lord Jesus Christ, which is the reason why these apostles were sent forth to preach. It wasn't to preach topics, subjects, or things of interest to people. It was to exalt and declare the Lord Jesus Christ. And from that, we take our pattern as preachers.
Chapter 10, limene Ambuye watipatsa, makamaka tibuyangana za ntchito imene idachitika ya Ambuye wathu Yesu Khristu kufa kwake ndi kuuka kwake. Kuti ndichimene chitali chapa mtima pa Mulungu kuti ukhale uthenga umene adawapatsa atumwi kuti awulalikire. Atumwi sadayangane miti ya ziphunzitso zina ayi, koma adapatsidwa uthenga umodzi umene ukambaza kufa ndi kuuka kwa Ambuye wathu Yesu Khristu, umene ndiye chitsanzo chabwino chimene ifenso timikikamo kuti tiyenekera kulalikira uthenga kwa mtundu umwewo.
Now, my text is a long text, so we'll not try to read it first, but read it as we go. And it's in Acts chapter 10 and verse 17 down to verse 43.
Uthenga watsibulalero ndi wautali kwambiri. Ndisivizidu werenga, wena ndi werenga, ayi, koma ndizingo werenga, pamuno pamuno, koma tsika musimo. Maga ndi machitidwe mutu 10, ndi maga 17, ukafikira ndi maga 45.
And the message which the Lord has laid upon my heart to preach for you today has to do with discerning God's will. How do we discern God's will?
Mutu wa utengo mene ambuye waika pa mtima panga kuti ndigawane nanu ndiwo kuzindikira cholinga cha Mulungu. Kuti munthu angathe bwanji kuzindikira chimene chili cholinga cha Mulungu.
If there is one question over the years that I've had the Lord's people ask me as their preacher, it is this question. How do I know? How can I determine God's will for my life or for this particular situation or that?
Ngokuti ineyo ndingazindikire bwanji cholinga cha Mulungu, kaya mwina nyengo zimene ndikudutsamo, kaya ndikudutsamo zinthu zolimba zotani, ndingathe kufika kuzindikira bwanji chimene chili cholinga cha Mulungu pa moyo wanga.
Now put yourself in the place of Peter here that the Lord is directing to go into a house of a Gentile. The Jews did not frequent the Gentiles. So already this is a direction with which he was not comfortable.
Then, why am I being that I didn't get in New York? We're going to be there. I'm going to be in Muyuda. Then I'm going to be in Kwamitundu. We're going to be in Kononelio. I'm going to Shira Mulo Shima Kuletsa and Gatayuda. We're going to be there. Kwamitundu. We're going to be there. We're going to be there. We're going to be there.
But also put yourself in Cornelius' place. He was a Roman centurion. He was among the elite. These were the conquerors of the land. And now the Lord is directing him to go seek out a lowly Jew to come speak to him of Christ.
Mutsengenuyo mukhaleke tulio Kolonelio, iye adali ndi wamkulu wa serikali, adali munthu wamphamvu amene adamenyera nkhondo dziko limene lijalo la Roma, ndipo adali munthu womvereka ndi wodziwika ndi zinthu zenizeni za zero zimene amachita. Ndiyeno mwauzidwa mawu kuti mupite kwa Muyuda amene ndi Petulo, munthu wapansi wotsika kwambiri. Inu ndinu waulemu, koma muwuzidwa kuti mupite kwa munthu amene alibe ulemu, ndi munthu wotsika, munthu wawamba. Tadzilingananso ndi mukakhala choncho.
And you know as well as I do that had each of these just been left to their own mind and will, neither would have sought the other.
Kuti ngati parakha kuti munthu sakatathandizira pamenepo anthu awawa ndi kuti aliyense akanakhala ndi vuto loti amulandire mzake aliyense akanakhala nchomutchinga.
We all have our comfort zones. We all have our surroundings and people that we like to network with. And we would not necessarily seek out people outside of our circle of acquaintances.
Ife tose anthu timakhala pamalo ena ake amene timamvana pofulu ndipo sitifuna titatuluka pamalo amene ajawo kuti tipite sokunja ayi timakhala kuti titakhazikika pamene popo ndipo tili ndi anthu otizungulira amene timagwirizana nawo amene tidanjana nawo tidapanga ubale wabwino sitifuna kutuluka mu ubale wathu ndi anthu amene ajawo kuti tipite kwina kwa anthu ena ayi timalimba mtima ndi kukhazikika mtima kukhala mgulu lathu limene tidakhazikika pa abale athu ndi pa azeze athuwo.
I liken this situation here with Peter to that of Jonah in the Old Testament when the Lord said he was going to send him to
Nineveh.
So long as Jonah was preaching to people around him to whom he was accustomed, he was comfortable. But when the Lord was directing him to Nineveh, and you have to remember, Nineveh was the capital city of Assyria, and Assyria was the dominating enemy of Israel in that day, just like it is today in reality. When you hear about Syrian going against Israel, all of that is still that enmity today. Imagine God sending one of his prophets right into the den of the lion, right into the face of the enemy to preach the gospel.
Mene zidakhalira, Yona uyu amamva ufulu, amamva bwino kulalikira Ayuda anzake. Koma nthawi iyi akumuza kuti atuluke kwa Ayudako, apite ku Ninive, akalalikire kumeneko. Kudali kovuta, chifukwa Ninivetu linali dziko lija la Asuri. Limene Asuriwo udali mzinda umene udali adani amene amalimbana ndi Israeli. Mpaka na pano Israeli amalimbana ndi kwa Siria kwa Asuri. Pali nkhondo pali kulimbana pali kusagwirizana. Ndeno zinali ngati kuti Mulungu akumuza Yona kuti apite mkala apite mkamu mikango apite kumene kuli koopsha kwa adani wake akalalikire uthenga. Zimene zidali zovuta ndipo Yesu akadazilola ndipo adazikana.
Now, I've heard preachers say that the reason Jonah didn't want to go to Nineveh was because he was afraid. But that's not what the Bible says. If you read the last chapter of the book of Jonah, now, here's where we see God's will, because regardless of why Jonah didn't want to go, and even with his detour and being thrown in the sea and swallowed up by a whale and spit out on the ground, he got to Nineveh exactly at the time that God purposed, not 1 second before, 1 second late.
Mpamene mukaone kuna kuti sikuti Yona adakana chifukwa cha mantha ayi koma amadikira nthawi yoyikika yoti akapite ndeno kuzembazemba kuja kumachedwetsa kuti kukwaniritse nthawi imene Mulungu adayika kuti nthawi yoyika kakwana akapite mu nthawi yoyikika akalalikire mu nthawi yoyikika asakaphonye asakapyoletse nthawi ayi.
Now Jonah went and preached. He preached the gospel because the scriptures say that those that the Lord purposed to repent, repented. There's no repentance apart from the gospel. He himself, being 3 days and three nights in the belly of the fish, was a testimony of the Lord Jesus Christ and the death that the Lord Jesus Christ should come and accomplish. So he preached what God purposed him to preach.
Umene Mulungu adayika pa mtima pake kuti ayenekera kulalikira ndi kho shuda li uthenga wina koma uthenga wa mbuye wa Jesu Kristu ndi chifukwa chache iye mwini yona adakhala mimba mwasomba masiku atatu usana ndi usiku osadya kanthu kumupatsa chithunzithunzi cha umboni mtundu wa uthenga umene ataka ulalikire kuti mdziko lapansi kuti ngokhudza Yesu Kristu amene adafa ndikukhala mimba mwa kukhala mimba mwa dziko masiku atatu usana ndi usiku.
So God was merciful to these who were to Jonah enemies. And you would think when the Lord turned their hearts that he would have rejoiced, but he was angry. And if you look at Jonah chapter 4 and verse 1, it's not that he was just angry. It says, it displeased Jonah exceedingly, and he was very angry. Now here's why he was angry. A lot of people miss this, but it's right here in the word, verse 2. He prayed unto the Lord and said, I pray thee, O Lord, was not this my saying when I was yet in my country? Therefore I fled before unto Tarshish, and here's the reason. For I knew that thou art a gracious God and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repentest thee of the evil.
Sindiwo mau anga ndikali mdziko langa chifukwa chache nditafulumira kuthawira ku Tarisi pakuti ndidadziwa kuti ndichiponya kende ichi inu ndinu Mulungu wachisomo ndiwodzala ndi chifundo wolekerera ndiwokoma mtima mochuluka ndiwoleka choyipa.
Now before we get too upset with Jonah and point the finger at him, you think about those that you're comfortable speaking of Christ to. Typically, it's people like yourself. It's people of your culture. It's people of your language. You're accustomed to it. But imagine, and I don't know who that would be in Malawi, but pick out the one tribe there that most people mock or think little of. And if the Lord were to send you as a preacher to that group of people, what kind of thoughts would you have? Would you think, well, this is a waste of time. Why would I go to them? That's our nature. We have these prejudices.
Mwachilengedwele kuti mukhala Malawi. Ndiye muri kudziko la kwanuko. Inu yomumamva bwino, mumamva fulu mukamala nkulo chilankhulo chanu, ndikumalalikira mchilankhulo chanu, kumapemphera mchilankhulo chanu. Ndiye tangotengati mtundu wina, ku Malawi kwanuko, mtundu umene wowo umene simukonda kwambiri, chilankhulo chakecho sichabwino kwa inu sichikukomerani, ndiye mutenge mtundu umene wowo, ndiyeno Mulungu akutumeni kuti mukalalikire ku mtundu umene wowo umene kwa inuyo mda kutseka mda umene kuti uyu mda kushonga kuti ngola kuika kuti kumene kusimkonda kuti amukungonaya nthawi kunaliko bwino kubwerera ku mpingo wako akapena ku mtundu wako anthu muzikalalikira zomamvana bwinobwino usiyena kuti muzikalalikira anthu anu amene simumvana bwino chilankhulo kuti inuyo simungakhale ndi maganizo amene wowo ndifuna kutsimikizireni ndilovuto la munthu wachilengedwe sakumva bwino kupita ku chinthu chimeneyo sachikonda mwamakhala bwino kulalikira ku chinthu chimeneyo amachikonda.
And here's where we see a fundamental truth concerning God's will, and that is he does not do his will in the way that we think he should or would. His ways are not our ways. His thoughts are not our thoughts. You would think, well, why doesn't the Lord raise up a Roman to go speak to the Romans? And why doesn't he raise up a Jew to go speak to the Jews? Well, because that's not what he does. You have the example of the Apostle Paul. You talk about, in men's minds, a man that once the Lord converted him, in men's minds, they would have thought this man would be good to go back and preach to the Jews, because he was a Jew of Jews. He was a Pharisee of Pharisees. But that's not where the Lord sent him. Where did the Lord send him? To the Gentiles. And here in Acts 10, we've got Peter that we think in our minds he ought to stay focused on the Jews, because that's where God purposed that he should have the greater part of his ministry. And yet, the Lord now directing Peter to go speak to a high and lofty Roman centurion. So here's where we need the Lord's wisdom and discernment. That's why the Lord taught his disciples to pray. In his prayer, he said to pray, "Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth even as it is in heaven." In other words, left to ourselves, we would know, but Lord, you know and you direct. So let's come back here to Acts 10 and begin working down through these verses. And again, according to the Lord's will, we'll get as far as he purposes. But I want to speak with you from this portion about how it is that those who are the Lord's children, by his grace, discern his will. And the first truth that we see here in verse 17. I'll read it first. It says, now while Peter doubted in himself, here the Lord had revealed to him, it says three times, verse 16, what it was to be his will. This is the Lord revealing it to Peter, and yet it says Peter doubted in himself what this vision which he had seen should mean. And behold, the men which were sent from Cornelius had made inquiry for Simon's house and stood before the gate.
Njeno, chenji weleni ukukuli jalo, njimaga 17, yamashitidwe chapter 10. Muna musayiwale kuna uti Petro, ada uzido kuli apende kujanya mazijazo, ulendoka tatu, ada limbana nae, ya makana, chifuwa makuna murumba yendelejo kuna jage, kwa murumba da muzo, no iwewe yendelejo kuna janga. Njeno chifuwa ni murumba muzo kuli, munchu jaine kwa yendelejo kuna cha mungu, yeo chata kaika kaika. Njipaka pesaka 17 ni kuthi. Njipopo kaika paika, Petro mwaika. Njikuthi masompenya ada waona aguti njiana. Tawanani amuna aja otumidwa ndi Kenturio ata fusira nyumba ya Simoni anayima pashipata.
Now the first thing we see here then is that none of us has perfect knowledge of God's will.
Choyambile chimene tikuchiona ndi kuchidziwa yapa ndichona kuti aliyense wa ife alibe kuthekera kuzindikira cholinga cha Mulungu satha kuzindikira cholinga cha Mulungu.
There was nothing in Peter's prior experience that would help him understand how the Lord was directing here.
Mwaye kapetulo muda alibe chinthu chimene chikhoza kumpatsa kuthekera kuti azizindikira cholinga cha Mulungu sakadatha ndipo sadathe.
This was new, and so it caused Peter to have to reflect and to seek the Lord. When it says he doubted in himself what this vision which he had seen should mean, and as we saw last time, he was questioning the Lord as to how the Lord was directing him through this vision of these corruptible beasts that he was told to eat. And what it was a picture of him going to a Gentile that he considered to be, as a Jew, a dog. And yet the Lord said, don't call common or unclean what I have declared to be clean. Verses 14 and 15.
Mwene mwone apa, Petro na Enzo, ada swaiga nzelu upungu, nishi nziwito, chocho kila kumuru. Chifomuru ni mwone, paipo likamana uli amakaika kaika, namo funa tantawuzu, lama sompenya uli, au tantawuza chani. Chifuwa dala taona nyama zole tsedwa nizo onda nidwa, zimene ayuda sa amale tsedwa kuzidwa, kuma uzidwa kule aje. Njeno, pada kunika pakele tantawuzo le nile nido lunchi, uli matantawuza chani, kuma chitu lidari tantawuzo lo uti, Petro munga muyuda ainekira kuchoka kwa yuda akala kikire kwa amidu. Pamele amidu ndu kwa yuwa wabajati nari kimponda kwa galu. Njeno kuona ule antwapire kumponda kwa galu kwa klaba kodi. Chita licho vuta nchipaka ada kaika kaika na kuna tantawuzo. Uli mungu wa mtandize tantawuzo lama sompenya amena ada waona. Munga peseka 14 ni 15 imene mena kuchimene mungu wa shieleta pasa peseka mtu wa shiona choiba jione tsedo.
The point is that none of us, even as much as we know of God and how he's revealed in this word, there's none of us that can get up even today and say, well, I know what the Lord's will is for me today. The Lord directs day to day. And there's many times he puts us in a situation that causes us to doubt. Well, what's the meaning of how the Lord's directing here? And we know in ourselves, it's not what we're accustomed to. And yet, through that, the Lord brings us to bow to his will.
Palibe kuntu amene akhoza kutha kufika poyera uima poyera pambalanganda kunena kuti ineyo ndimazindikira cholinga cha Mulungu mweka. Ai, angakhale ifeyo amene timanena kuti tidazindikira uthenga wabwino udavumbuluka kwa ifeyo maso athata tseguka tili ndi uthenga wabwino wachisomo. Koma sitingathe kufika kumana kuti ine cholinga cha Mulungu ndimachidziwa. Sungathe dichofanya kwenye zina, una tangu zina kwa uchagua kuno, kumbwa mafika nyengo zina, wewe sio kumadawa, kumbwa chuo ni zizi, juu na chuo za chini, zako ni lazima kwa ine, udapa ako, umeno kwa bangi sabuni wewe uzidzi, wazona kuti, mungu ama kala kuti na mene ama tete za mbele tete zinju, munga mako funa wake, sabuni na lilose, dichofanya sabuni na lilose, pili mafika kwa mamboja, lumango na kwa mungu, muzina megezeka, muzina ndiyo ule, dichofanya na zana, kalibe mungu, amena kuzi muzimbeza.
Now here's a second truth that we learn about discerning God's will, and that is that the Lord will make His will plain in His time.
Chintujina chachiwiri cha puzolemele tukuliyanga na lakuzi nikita choringa cha mulungu. Chakuti mulungu mwakufuna kwake ndinongo sulake adzabanga choringa chake kuonekela kuzindikilika ndi mtu wenekela kuchizindikila mutawi yoyikika ya yeyo munguyo.
You notice here in verses 17 and 18 that while Peter was pondering these things, that already, you see that word verse 17, behold, that's written for us. That's like, hey, the men were already sent from Cornelius and making inquiry at Simon's house, standing at the gate. So it wasn't a matter of Peter having to figure out what to do, where, when, and how. The Lord was already directing, and verse 18 says, and called, in other words, they called him and asked whether Simon, which was surnamed Peter, were lodged there. So all the thinking that Peter was doing didn't matter. The Lord was putting him right in front of the situation and was directing.
Yeno munga chachiwiri tuli na Mulungu adzaika cholinga chake amachika pamalo oyera pambalangana mwanthu yoyikika muri muone mundimeka 17 iyo imena kuti ndipo pokaika kaika mau ayamba kuti ndipo akuranza kuzona kuti munthu imena amakaika kaikayo kuti Mulungu wapanga kale chinthu china chimene chiyambi chikubwera chilipo kale pamene kukaika kumabwera kumabwera chine chake chitaikidwa kale patsogolo pake chine chikubwera kwa iyeyo.
You see, our problem is not so much that we don't know what God's will is, but it's a matter of bowing to it, because He puts us in circumstances where He's making it plain, He's directing, and yet in our heart we resist. But thankfully, He's sovereign, and He will accomplish His will.
Jeno, chincha chikulu, nchicho dabu yitawa mbili, nchakuti, sikuwa ife kuzindika cholinga cha Mulungu, ai. Kuma chincha chikulu kwa mbili, nchakuti ifeyo, tizigonja pa masoba Mulungu, panyengo zimene fenuku mananazo. Chikuwa mbile mbomba kaule mulingira za Mulungu, Mulungu wa shitadala, ulizijitika zimene zoto. Anga kale ntawi za mbili ifeyo, Mulungu akamba kubweretsera zinthu zako za nthawi yakoyo iwe umazikana ndi umangopezako njira zina kuti mwina ndikutsewu kuti pake chichi kuti zindithandize zindisamale zindisunge motere motere umafuna othawa cholinga cha Mulungu ndiye Mulungu amakupatsabe iwe umathawabe ndiye pamene umakhauti suzindikira cholinga cha Mulungu kwa iweyo chimene umafuna kuchita nyengozo zikafika usambulika chomuyangana njira zina kuti ndipanga chani pangogoda pansi ndi umboni Ambuye mulemekezeke chifukwa ichichi ndiyo chifuniro chanu kwa ineyo.
This is one of the reasons, as a pastor, I don't counsel people. I know that that's a whole industry that's taught preachers in preacher schools today to how to be counselors. And so you get people together, they come see you, you sit together, and you counsel them, and then you're trying to direct them, and then they come back the next time, and you counsel some more. I'm out of that business. And the reason I don't is because most people, when they come to you seeking advice, they've already made up their mind. And what they're doing is looking for somebody to agree with them. The scriptures tell us that it pleased God that through the preaching of the cross of Christ that he should save those that he's purposed to save. So that's why he's ordained preaching. There are many opportunities for preaching in which people come sit and listen, and they read and study the word just like we're doing here, and then go away. If they will not hear the word of God, they will not hear the word of a man.
Ndekuti chifukwa chimene Mungu akudzutsira azitumiki azilaliki kuti azilalikira. Sada patsime nchito ina koma kulalikira uthenga wabwino kuti aumve. Now, ngati ndiyo kwanu ndikulalikira uthenga wabwino, inu angolalikira uthenga wabwino. Ngati munthu wasamva, ngatakulephera kumva mawu a Mulungu, sangatheso kumva mawu a Mulungu. Ayi, ndiyo koma funaso kuti mumulimbikitse, mufuna amve mawu anu tsopano. Poyambira iye amve mawu a Mulungu, mawu a Mulungu ndi amene atamulimbikitse.
And I will say this, that if the Lord has graciously taught them his word, which he does through the preaching of Christ in the gospel, then they won't need the word of a man. They will know how it is the Lord is directing them.
Sadzalakalakanso kuti munthu wina abwere azikabwera mchilimbikitso. Choma amene adamvawo ndiye chilimbikitso. Koma munthu amene amabwera kwa munthu mzake mati ine limbikitse na kumana nyengo zakuti zakuti. Nchifukwa chima Mulungu iye sadawamve. Ndafuna chilimbikitso cha wanthu chifukwa chilimbikitso cha Mulungu iye alibe.
So here's the third truth we know concerning discerning God's will. And this we see in verses 19 and 20. And that is that it is the Spirit of God who will direct and lead his objects of grace, those that are children of God. He will lead them through the word and by God's providence.
Kuri Mulungu mwini na amene amapanga zimenezo chipongo wa 19:20 ikuonetsa poyera nkhani imenei imene akuti ndipo mmene Petro analingalira za masomphenya mzimu ananena naye taona amuna atatu akufuna iwe akamataona amuna atatu akufuna akunandoza kuti taona amuna atatu amene chisomo chawaitana chawatuma kuti abwere kwa iweyo kufuna chisomocho akufuna iweyo komatu tauka nutsike ndipo vile. Now,
you notice in verse 19, it says, while Peter thought on the vision. And again, it's a continuation of verse 17. Now, while Peter doubted in himself what this vision, which he had seen, should mean. It wasn't that the vision wasn't clear, but now it was God by his Spirit working in Peter's heart to prepare him for the outworking of what he had just seen, and how it would be applied in being taken to this Gentile's house to preach Christ to him.
Ndino muri rimone ndima ya 19 iyo. Imina kuti ndipo mmene Petro adalingalira za masomphenya. Ndipo akupitiriza chimene chitachitika mu verse ya 17. Imene kuti Petro amagaika gaika. Ndipo poyambirira Petro adagaika gaika. Chena pala 2 verse ya 19 zvino kuti mzimu wa Mulungu tsopano adamupatsa kulingalira. Kulokula kuina mzimu wa Mulungu adayamba kumukonzekeretsa za mtundu wa utumiki ndi ntchito imene ati akaigwire kwa mitundu kumene ati akalalikire nthawi imeneyo pamene kudzikuza ndi kunyada kuchoke ndithu imeneyo pamene mzimu amamukonzekeretsa amachotsa kunyada ndi kumupatsa mzimu wina wakulolerana ndi anthu amene apita kwa akatumikirawo.
Now here's a very important word for us to understand, because we've heard people say, well, be careful you don't get out of God's will. You ever heard that? People reason that way because their idea of God is if they have God in their hands, and now if they're not careful, they might drop him. That's an idol God. People that reason that somehow you can get ahead of God or get out of God's will, they don't know the God of Scripture, because Scripture says we live and move and have our being in Him. How many times have you heard preachers say, well, if Israel had just accepted Jesus as the Messiah, he wouldn't have had to die. But alas, now because they rejected him and they crucified him, now God has turned to the Gentiles, but he's going to come back to the Jews. You see, they've got God reacting. That is not the God of the Bible. What was the most heinous crime that men could commit in crucifying the Lord Jesus Christ? Yet, in Acts 2:23, remember, this same Peter that the Lord is directing here to Cornelius stood up and said, him being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken and by wicked hands have crucified and slain. They did exactly what God purposed they should do.
Kumuvonera Yesu Kristu kuti asaphedwe. Chifukwa chatero ndiye kuti akuponyana ndi malemba. Ndiye Petro wake yemweyo uyo amakaika kaika. Ndiye yemweyo amene adalatala nkhuli yapo kale ku machitidwe chapter 2 ndi chapter 3. Adalankhonzi iyeyo Petro amene adalala kulomba wonda kuti ameneyo woperekedwa ndi mphungu woyikidwa ndi kudziwirapo kwa Mulungu. Inu mwampachika ndi kumupha ndi manja a anthu osayeruzika. Adawula nkhuli mawu amenewo ndi Petro.
When I preach for our congregation a message that is strong on God's sovereignty, because it is, he's sovereign, I always tell them, now listen, this is the lesson that I'm giving you. But just like in school, when you have a lesson, what follows the lesson? There's a test. And that's how God tests us, just how much we believe it. Do we believe he's sovereign or not? Well, he is, whether we believe it or not, he is, and he does his will according to what he has purposed. But he's going to test us in every area that we might know that he is God.
Kauyo moyo kuma kunika pagwere maeso. Ampatse mwanayo ameno kunzira. Mene momo dimene makhalira uthenga wabwe. Munthu akamva uthenga wabwino, Mulungu yemwe uchabwe okay wamva uthenga wabwino wawanga. Ndama kulitsa maeso. Kuti aone kuti kodi iye amakhumbira bwanji. Adamva bwanji uthenga wanga umene ndinda mupatse iye. Ndama kulitsa nyengo zovura ndi chiyo chilichonse kuti aone kuti uima bwanji ndi chimene udamva iweyo.
So in Acts 2:23, Peter is given the lesson. Professor Peter, declaring him being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, you have taken by wicked hands of crucified and slain. But now comes the test. Just how does this apply, Peter? Well, those for whom Christ died, he's going to bring everyone to himself. And Peter, one of those is Cornelius, a Roman. And now you will go and carry the message of Christ to him. I can't tell you how many times I've sat here in my office, and we're on a pretty busy street, and there's people that drive by, and if they see my vehicle out front like it is right now, they'll come knock on the door. And we have people walk by that are needy. And I can't tell you how many times I've sat down to start to prepare a message, and all of a sudden I'll hear a knock on the door. And when I get up and see who it is, and it's not somebody that I think that I even want to have to deal with, you know as well as I do, the thoughts that go through your heart, it's like, oh, I do not need this right now. So immediately I begin to resist how the Lord's directing. And here's where the Lord brings us to bow to see that there is nothing that happens by chance. Every person we meet, every person he puts in front of us, there's a reason God has put him there. And it's up to us, well, it's the Lord who will direct and teach us what his will is with regard to each person.
Poyambirira ineyo anthu asana atafika poti ayamba kundidziwa chimene ndachita ine garimoto langa sina inembepo zinthu zina zoti zisonyeze kuti ndinaopemphera kapena ndinaopanga chani ayi koma anthu anafika poti aizolowera garimoto langa ja akuidziwa yoti ndi mtumiki wa Ambuye kwauti kwakuti ndiye anthu anayamba kufika makono panga mwina paofesi kwanga ujaka afika kugogoda njoli katapeze thandizo ndine tsono ndakuzekera mauthenga oti ndiziwalalikira anthu akangogogoda kwenu kajaka
I must confess that the majority of people for whom I preach today the gospel, I would never have sought out. I would not have. They weren't on my radar as far as the type of people that I would be preaching for. But the Lord brought them my way and me their way. And through that, the exaltation of Christ drew their heart to Christ and me to them and them to me. And here we are all these years later rejoicing together in Christ.
Ndikukumana kugawana uthenga wabwino ndiwaje ngukukhulupira uthenga wabwino izi sizide chitike chipoti ine ndatutse njirayo kapena kuti chipo cha chani ayi koma sitachitika kuti mulungu adazipanga kuti zikhalecho njo kuti ulemu ndi pakamando zipite kwa Yesu Khristu kuti kuti onse amene adabwera kwa ine kukaumva uthenga kukhulupirira ndi chipoti Yesu Khristu adawabweretsa amenewo kuti abwere kwa ine inenso ndipite kwa iwowo ndicholingacho kuti ulemu ndi pakamando zipite kwa Yesu yekha.
See, this is a thing about God's will, and that is that we don't organize it. It's God directing, and that's why in verse 20, it took the Spirit of God, which again shows just how hard our own hearts are, but the Spirit, when God purposes to do something, His Spirit will not let you alone. He said in verse 20, "Arise therefore and get thee down." And go with them, look at, doubting nothing, for I have sent them. This is the Spirit of Christ directing him.
Geno, nijipuwa yake chashitabu, tibushu ya mwana chonda kuti, kuzinduza mulungu, kulipe kukonsekira kwenye kulikonsekira mwene firima kala nago, ni mulungu wa menada konsekira gare, firima ngo tsapira chumene chukonsekira, chukonsekira gare. Chipuwa ni maka 20, pamene pakuone tsapuwele, kuzima suweka mzimu mulungu, na menada chitepo gare. Fundi magatwe takuti komatu tauga mutsike ndipo mvite nawo wosakaika kaika pakuti ndawatuma ndine kurendoza kuti udali mzimu wa Yesu Khristu umene udapita kwa Petro kumuuza kumutsimikizira kuti sainikira sokukaika ndi Yesu mwini amene watuma anthu acho kuti abwere kwa iye kuti yawa lini otsinga wabwino.
Now here's where we see that it's impossible to get out of God's will, because the Lord had purposed that Peter would go and preach the gospel for Cornelius and his family. And in spite of Peter's resistance, here's where we see the Spirit of grace. He makes us willing against our will.
Kuchoka pamaso pa Mulungu kapena kukhazikika pamaso pa Mulungu mwayekha chifukwa mutati muone apapa chipakuoneka koyera kuti ndi mzimu wa Mulungu amene adalowererapo ndi kumuthandizira Petro kuti apite kwa Kenturio Cornelio chifukwa mwayekha Petro adanenacho chotchinga chomuletsa kuti sangathe kupita kumenekoko koma Mulungu atalowererapo adapita kumene kuchako chifukwa adadziwa kuti ulemu ndi patamando zipita kwa iye mwini ndipo izizi zikuonetsera poyera chona kuti ndizotheka ndipo simatheka kuti ndi Mulungu mwini amene amalamulira ndi kutsogolera.
I love those words in verse 21. Then Peter went down. He accomplished exactly what God purposed he should do, to go. And I know there's people that ask me sometimes, why are you going there to preach? Or what are you doing that for? The only answer I can give is that the Lord so impressed my heart and directed me, I could do no otherwise.
Ndemurali muone Petro sada sadiye chofuna chake koma ndatsatira chofuna cha Mulungu. Maka 21 ndi maikonda kwambiri imene kuti ndipo Petro anatsikira kwa anthuwo choleso kuti chifuno chake chichitike koma kufuna kwa Mulungu kumene akufuna kuchitike nati taonani ine ndina amene mufuna chifukwa chake mwadzera chiyani kuonetsera poyera kuti adakakwaniritsa chifuniro cha Mulungu. Inde anthu akapita koma ndikuzama kuzo ndipo chani mupita kumene koko ndipo chani mukalalikira kuthema kumene ndimawayankha poyenda pambala nganda kuti mkati mwanga udaikidwa kuthema wabwino
I will tell you, and this I confess, that had it been left up to me, the gospel would never have been preached in Malawi. The Lord was directing Brother James before he even began to deal in my own heart, putting him in front of a little booklet of articles that had been sent over to a Peace Corps worker. That's how they got there. There was a young man from here who was a Peace Corps worker, and he went to Malawi and ended up getting sick and had to leave. And he left the bulletins that we were sending him with a guest, a host, with whom he stayed or knew, and that host had thrown them in the bin. And as Brother James was visiting this host, found those bulletins and began to read them and question and wrote me. But Brother James, you know as well as I do, I didn't answer you right away. But here we are today, preaching the gospel in Malawi, the Lord raising up several congregations, and even through this Skype meeting and Facebook, many joining that would not have been with us today had the Lord not directed. So the Spirit worked sovereignly through the Word. Peter continued to reason and think about the vision, the revelation that God had given him, and yet in providence, directing these now right to his door, to where he had no way to turn but to go with them. Now, fourth truth about discerning God's will is this, that where God directs with his will, he brings agreement. In other words, you don't have to fight to get it done. The Lord is directing. So the point here is that the Lord confirms his will by the outworking of it. I don't know 1 second from now what his will is, but when I look back, I can see what his will was, and I know that where he purposes to work, he's going to bring every thought, every action, and every direction into agreement with that will. See, here's where we see where God brings into perfect harmony all things, all events, where he's purposed to accomplish his will.
Come again to that point.
Here in verses 21 to 23 that I'm going to read here in a second, we see how God works to bring everything together for the accomplishment of his will. Whereas Peter may have had the tendency to hide and not answer the door, it says Peter went down to the men which were sent with him from Cornelius and said, notice, they hadn't even said what they were there for. He said, behold, I am he whom ye seek. The Lord had already made that plain. What is the cause whereof ye are come? He wanted to hear it from them. So here comes the confirmation. Have you ever had the Lord bring somebody to mind and heart, and as you're thinking about them or just thought about them, suddenly they call you on the phone or you run into them and you say, this is amazing. I was just thinking about you. None of those things happen by accident. And when the Lord does put us in front of people, and we begin to ask them of the Lord's directing in their life, and as they speak, and we're able to either console them, comfort them, point them to Christ, when we leave, that's where we realize the Lord just did something I would never have thought of, but God be praised. He directed me.
Yes.
And that's where they told Peter of the centurion, Cornelius. They said, Cornelius, the centurion, and they said, a just man and one that feareth God and of good report among all the nations, a nation of the Jews. See, they were trying to give a good testimony of Cornelius, when in reality Cornelius still stood in need of hearing of Christ. But he was warned from God. You see, God is never going to leave one that he's purposed to save alone or in ignorance or in darkness or trusting in their works. He was warned of God by a holy angel or messenger to send for thee into this house and to hear words of thee.
Uchifaga muda ni muone to aja mtu mwezi just dafika poela kwamba kulangula mdima ka 22. Kabele zidaati, njivuanaati. Tumwezo, Cornelio Centurio, mtu warungama, nduwa kuwaka mulungu, amene mtundu wonse wa Yuda, amchitira umboni. Adana pika pumaone sa Musa Petro, angakalea Yuda, ama mchitira umboni, uriyeyo, mtu warungama, nduwa kuwaka mulungu. Ana chenje zedwa njimgelo oela kuti atumize na kuita neni mumuke kunyumba yache ni kumvetsa mau anu. Kule tozo antu wajada kwe kuli, kuma mchuyo kwenye kakana nani wapa mungu, auseka be utenda wabrino wa Yesu Kristu, kuli niyo mubide mugala nigiri. Fanchi fukwa jojo chumene ya nene kila kutisi wa jona mungu sadza siya kuunja, mtu amene ya nene chicholinga, amene ya damgerega kutaka mufere, ndiku mpulu muta. Pali penga kare moza amene ya zasidwa kuunja, kwa mtu hawa hiki kama mungu watanga ngashire kili chonse, kuta abwere kufubi na zindigrige, kutenga wabrino.
Now here's where we see again how what God has purposed, he confirms by bringing to agreement all those that he's directing. Because it says in verse 23, then called he them in and what? Lodged them. That would never have happened had not God been working already.
Utenga wabwino, choni kaja mulungu, tayo zose, chizabweza kugirizana, chikugirizanise kuzie ndireba moza. Kifobe saka 23, imene kuone tsakuti, famenepo anawaloweza na wacheleza. Kuta wacheleza ntu wajaa, sikuta kateka kucheleza mitundu. Kumukuta fikire kwa wacheleza, zikuta ntu wajaa, ada kugirizana. Utenga wabwino uja, choni kaja mulungu uja, chida wakugirizanisa, urakwa nitepo wacheleza, mkugira limozi.
It's not stated here, but I can imagine the rumors going around the neighborhood. Ah, Peter's lodging some Romans. But this is how God makes his will known. He brings together those that otherwise would never be together. And on the morrow, it says, verse 23, Peter went away with them and certain brethren. This is amazing too. These are the Jewish brethren from Joppa accompanied him. That's the Lord's directing.
Yes. Ababa mplamele pakone sabodi mpikisa ndipo kuti utaka wabu inakuma alumikizisa antwabozi. Jipuwa mumpeseka 23 yomwe yukuti. Ndipo mawa mwache ananyamuka na kuka nao. Ndiye na abale akuyoba anamperekeza iye. Abale yake a Petulo, abale eno kumbe otenga wino. Anaperekeza Petulo kuna amine kwa mitundu, amine sonda abale. Chimichu kwa nisa kwa hila kuri, mulungu mwa mchundu kwa nji, adzayanja nisa onsa amina atawa ikipa kwa amina limucho ringa jakurungu, akarepa mozi jifuwa, nda abale.
And then verse 24, again, this is the culmination of how God ordains and works all things out. It says, on the morrow after they entered into Caesarea, and Cornelius waited for them. See, this is up in Samaria now. So there's two things. Peter's going to see a Roman with whom the Jews did not have to do, and he's entering into Samaria where the Samaritans didn't have anything to do with the Jews. So you see, up left to him, this would never be happening, but here's Cornelius, it says, waited for them. The Lord had him waiting and had called together his kinsmen and near friends. That's how God works.
Wapita kuloma, kutiziko la kulomu, kumadeka kukasa kusamalia. Kwa wana samalia, amu niku kundi akosa kunigila kwa Yuda. Ndiyo nadeka kukasa kumini kuja kumchungu, minu muni kumini kukasa kunigila kujaro mwaka isalea kumene kujago. Akwa nje nita kalo wetsa kumene kujago. Akuru kwa makenturio, anali kudikila iyo, ata shonkani sa abale ache, zima kweze ache, inieni.
Well, we have to stop there for today, but just to bring it home to where we are, you stop and think about where the Lord is raising up congregations there in Malawi. Those are not places that you necessarily would have organized and determined to have a witness for the Lord there. In fact, when you just mentioned this morning, Brother James Blantyre, I know we both thought, and you did for a long time, that that's where the Lord would cause this gospel message to be settled and go forth from there into Malawi and other parts. But no, it's from Lilongwe, it's Machinji, and now it's this place where Brother Austin's going. These are not places that you planned or strategized, or over into Mozambique. No, it's the Lord causing them to seek you out. And then you prayerfully weigh these things and think, how on earth are we going to do that? And then he directs, and now we see different ones. Brother Willie, placed where he is. That's all according to the Lord's purpose and will. That's how he does it.
Amufuno tenga wake uvire kumene yako ufuno. Tango lingalira ninoyo, mawa muja magaba zoya uli, muda lingalira zoya kublanta. Kublanta yako inesu mdi maziwa, jibo adakala wabusa, jibo nda wana uli kufringa tukuna vili. Mwema lingalira watu. Kwa mwema lukuru sana ufuna kublanta, ay, awada ni malingalira watu. Mwema lukuna kumene kufringa kuna vili nwa. Ababa mpene wako one sabo ya kuri, sipa kufunika kumakrandi mali ngaliro, kupanga programu ya kumene kufuna dibide, kumumma kufuna kufuna kwa mungu, kuri kufide kumene kufunika. Mwaji sana, mwona kuri longwe, mungu wada kwa ziratu, ada kwa sa kumchinji, chukula mkwa sa kumosabiki, kwa sa chukula mkwa kumene kwa vila kwa sa hoste. Mungu, ndi mungu mwina amena kwa, nje uri chumene kwa kutziwa, kumene mungu wa kufuna kukubito chenga wa kuhinu. Antwa kumene kwa kwa mungu wa zamba kula mkula nantwa kumene kujako, au lili ile uchenga wa kuhinu, au fune, ndiyo mungu wa zamba kula ndi kumene kukukaya mkwa sonduku, kula mkwa jalo mikizane, kula karakos. Mene mungu, mene mungu jina zane, ama shitila.
I'm amazed that I'm even here preaching the gospel for you in Malawi. I have people that are online and listen, they ask about the language, and then they sit and wonder, how on earth, they don't even know where Malawi is. If I were to ask them on a test, where is Malawi in the world, they wouldn't know. And yet, God has purposed that the gospel be preached there, and he's raising up preachers. And if anybody asks me, well, did you plan a mission to Malawi? Was this something? And I have to say, nope. It was the Lord directing my will against my will, but here we are today, and the Lord is blessing in calling out a people for his name that we never would have known had he not directed.
Kuni malawa alipota, ama raga mamu yangana, kumaposwa unika muone kwa kongo, mwene palika ziku kwa malawa. Ndiyo, mpaka na upita kwa malawa, kumaka lalikiwa kwa malawa, kumene siku kuoneka. Mwishi mfufuza, kumina mpeze malawa. Kumaru kwa malawa yiku kuri wanita, mwene hata kubira uchenga wa kuhimu. Ndiyo, uchenga umebezo, upita kumene uchenga, kama daba, mwene hali akuone la baita, ndiyo, uchenga kubira kwa malawa. Kuri chila mkulosi mwuchi ziwa, nchipuni ni muda kwa lumigizana, ndiyo, yendele ba upanya joringa janga mene momo ndumelo tenga kuti fikira ku Malawi chimene ndikira kuona apa kusindikira apa nchonda kuti sikufuna kwathu koma kufuna kwa Mulungu kumene kumachitika ndipo tenga apa nopa ndumene uri kuno ku Malawi zima dabwitsa koma zosezo Mulungu adazichita munthawi yake kuti zipite kumene zidapita nchonga kuti mune marabando zipita kwa Yesu khaya basi